Premium. Since there's
don't ah,
Lewis for show pa McGee.
Ah,
Mpayambela.
Boom!
Mana wazaliwa.
Kwadi, kutsiwa na kunga kale vuto. Vuto balibe, hiyo ni sanje. Kodi, kutsiwa na chabe. Vuto balibe, hiyo ni sanje.
Lewis for sure, na DJ Lloyd. Ani likita Tanewo kwa Zambia Mwenda Tadeyo Kesle nani Na tichetiliri Kunz Na mistairi ya sinyangulu Na kuona ni po
Ninalupunzila nae Kudia nae Niposo kumuziwa Nimuziwa ntau ya itali Usandi wanele mopo Sina bwere kumutenga ai Sina bwere kumufuna ai
Yes! Alewisi for sure! Kokoti!
Kutsi wana kunga kale vuto Vuto balibe Hiyo ni sanje Kodi Kutsi wana chabe
Vuto balibe Iyo ni sanje
Najima uyotera ni akuti mzanga Sini kwanisa kufuna mkazi wa mwine ni wa mwine Ni mayomba na ine nabagwina kubanja Ia ulemu kiposo yoyopa chauta Kutsiwana kunga kale vuto Oi Chonde ni yange
Nima
yoyopa Aina
natabila
kubanja Ia ulemu Kiposo yoyopa chauta Kwadi kunga kale vuto Vuto balibe Hiyo ni sanje Kodi Siva na chabi
Vuto balibe Hiyo ni sanje
Lada Tari Adiche Loi
Newo soni ngoma Manager Takuwa nani boss
On the beat
Eastern Music Presenters
No, I'm gonna lose a life
You won't put it
in I'm gonna need a life tonight
Alana ni David Vampuni Dakuo nani Nama DJ Zionse Ah, ni mwopu ni kira hii